mbulirite natara wajara banya baba fungu banyi bembuliranga mugamba gamba nizo musajja nenyiye nyiye sikyali muntu songa jojojenga yali akuwana nnyo naye obufumba olukulanya bakujawa siza n'omukululu ogwokusaba nkuwa ekyokukola aleme kujawa nnyo sabira musembera kumpi mwena abafumbo kubanja gadda njogera nkola nneme okuswaza nsi ddala ddala kyekyo bannanga abakyala musaana mweyonje kubanga abo teyonja ne muno kirabanya baba kutabu ekisinga bannaffe mukubanyiga ennyo zempisa z'amaka nga bwe zibeera weewanongo kyali mwere nnyabo mu bufumbo osooka neweewombye okukamala oba walinga mukyapa okyali ku lujja ono nno neweeyonja nnyabo okuzaama kitawe yali ayagala abasajja oluyeye kunanga neweekuuma olaba olikoomu bwe mbuze kumpisa eri mu bakadde buli omu neyeewaana bwali omukambwe senange nenkimanya nti sebompiseemu omukazi gwe ntudde yasana obufumbo buliiko muno okakolanga era nkusiima nnyo gwe nno n'otomanya nti nnyabumanyira naye nnolwokyusa amayisa amavundu eka nnali sirabye ku luno nkazula amanyira eyali anaabanga nakyaganaba omugamba kwozawo n'ekigungu waddeyakutenda lukata oyina omumwa so nno n'atamanya nti yekyuka mu mbeera olusi n'olujja nga nakyaluyonya bintu biri bibiri banyaba ebisinga naddala abasajja kwe kutubonyabonya obwenzi n'obujjaku byebibi ebisinga nfunda n'omulalu ng'amaka agayonja bwemanya bwobiira omubbi obeera mwenzi wabeera omunyago oba munafaate abaami n'abakyala banyaba abatudde mukyala eyeyonja yaba n'emirembe omukazi omukyafu maama yatawaana emmere gyafumbye nze njiryanga yala bwetuukawo omuyonje saati nga nkubeeri ne weekaba akawunga kagenda butoge oyinza okugamba nti ssebo nkulimba naye omukyala eyeyonja atagwa ku mulembe ne bw'olibeera mutongookira abayunga kasita okyafuwala obwenno bwe bukadde ali eyo yeeyonja wadde ng'akuzeemu buli kaseera beera mutongoagira akanyala ddala ddala kyekyo bannanga abakyala musaana mweyonje kubanga abo teyonja ne muno kirabanya baba kutaku akati bannange banyaba abafumbo musaana mweyonje munfuna okuganja njagala okimanya ng'okuvaana leero nti omukyala eyeyonja yatakyayika ne bw'olibeera mulungi nga gw'abasinga naye nno gw'obutambuze guli kukyaya musaana weekuume owona ebigambo watoolaba abanja bakusaaliza ennyo ne bw'oliba ogenze nga nfunye okusinga kwemanya obulungi essinja si byakulimba oliba otudde ngole wa kitaawo oligenda okulaba nga nayo nkulumbyeyo